Omukago kutaba abali muweerezo wa insurance gu Uganda Insurance Agents Association gulagidde amakampuni muweereza buno gakulemberemu ekyokuzza obwesige obw'abannansi mu insurance. Akulira omukago guno Joshua Muyomba agambye nti ba agent ba kampuni za insurance mu Uganda bayingiza obuwumbi lukumi omwaka oguwedde, ekyoleka nti bano balina kyamaanyi nnyo kye bakola okuyimirizawo obuweereza buno mu Uganda. Okwogera bino babadde mutabamiruka wa ba agent aba insurance wano mu Uganda.